njoge ndagichimendu ni sunyu bagante won niyu yalla bagale kon gani ligi chono je batay Lawanti bi suñu bir tuñu Gir mané jeex fi Aha aha Wali Wali de mom yoon Wali de yoon Aha aha Now sangana Waji bonde na mare Give me a gun now.